arday ka dagaalmi jirto sida wadanka isku dhiibayo madaxweynaha hay'ad dadkaniga aan sheegay hay'adan jirna meel kale dagaalada uu galoon aan lahayn wadanka jeerland ku jeedinay mise dadan in jirna go'te oo dad badanaa magaalada ku guureeyay dad isku dhibaataysan ayaa roobta marka emir ilaahay jeer gargaar ku helno hay'ad gargaar ku helno isku qabaan
adinku halkee ayaad ka soo barakacdeen maadaama aad ka mid tahay dadka barakacyaasha ee soo gaara luuq halkee ayaad ka soo barakacdeen
horumaha ku barakacnay ama hatikii lahadal oo ahayd meel raal beer gobay leeraha ku barakay hudur oo hudur baadiyaay marka dad ilaa waajib arada dhooti yarna ilaa waajib ilaa hudur anti baydhowo boolka ku ah dad tuko yar
waa tahay dadka barakacyaasha ee soo gaaray luuq waa adii aad ka mid tahay waa imisa tiradooda
bismillaah dad tiris ma yarna oo dad adii waa lixi saaray leer madbahi ee walaal tiin ku ayna neerayhan madii waa goran neeri dad afar bool muti giliyaya ya goraa ku lukwaali kana walaatan suurta ay unu ku helnayna ma leh
waa tahay waajid ilaa iyo luuq imisa maalmood ayaa u soo socoteen safarkiinisa maxaad u isticmaalayseen
hudur yoonay luuq antaan dhahay tamaan soonay oo sidii beri aan soonay dadkii hadduu ahay dadkii oo hoog fududay dadkii hoog fududay sidii beri aan soonay dadka kale ilaa shambir beri aan soonay
waa tahay marka dadkiinan hadda kasoo barakacay hudur ilaa waajid qoysas noocee ayaad ka koobantiin
walaan ka jarna ma laha oo labaatan jar kaka jar waayeelka ka jar dad oo dad habarakahay ada dad joogda mado horba isku fadaa ina jar dad joogdaan fadaana dhibaato leh guriga isku jara marka dad selection ew
waa tahay marka mar haddii aad timaadeen magaalada luuq xeryaha ku yaala duleedkaas aad ku biirteen ilaa iyo hadda maxaad kala kulanteen oo xagga nolosha
noolalle madi hore waagii hore madal waliyad walmatarafiis nasiiyi madal wal ku helni aman dhowbna hata walaayo ahaayaan waani dadkii oo lan shareysatay oo reer ee dhallinyare oo beero galan wal yar yaro igoo biinshoo nan ka filanayn horta lan wala helo isku jar laakiin dad aan shareysadaana shaqada beero nan kasaana mada horan magaalaha ku qahi badanaa jar eedan dhibaataysan
marka hadda xaaladda idinkugu daran dhibaatada idinkugu daran waqti xaadirkaan aad ka cabanaysaan maxaa ugu daran
dhibaatada hata una dhibka hata la dareemo ay dadka sidii wadanshoona nin deganayna inii dhagaale helaan oo gargaar helaan fadaayan mada hore araba gootiga walku oomanaya hata xilliga dhow shalaynay kumide yowal biilaan hariiri ordhaan iyadaan oomanayan biyo iyoonay baad buaka dhibaataysanay laakiin amanta dhowa hata oo ka dhayba bilaawatiya biina ninshani
waa tahay marka xeryaha aad ku biirteen degmada luuq maxaad kala kulanteen oo xagga nolosha
nolol una hata ku haysana male dhabaato kale gumeysi kale leen kula kulana maayo dhib kale dhibka hidi noolale nolol dagaalama taalo wadanka dagaalama yaal mada hore beeroleen isku hay beeradiini yoona xillo dhowbu walma ka bana marka xirfadda ugu waysano gorod waysano